Sitaki ucheze, mana nilishaumizwaga. Wako nitafanya sherehe, ili wenye wivu iwachome, labda kaloge kwa waganga. I say only you, I can't leave me without you. Sikupaki mkongo, yeah. Wenye moyo wangu baby uko wewe. Ya nini ninywe pombe mpaka nilewe? Nikikosa pia takukunywa wewe. Wakwangu peke yangu staki mwenginewe. Akili na moyo wangu shakupatea. Baby please usije chechekea. Upendo wangu ukaufakia, yeah. Popoto napokwenda takufatilia. Na uo mwendo wako kama ngamia. Ukitaka nyanya nitakupabamia, yeah.
I'm crazy for love.
Track, huh? Ellie on the track, huh?